Amahubo 15 verse 1. Jehova ngubani oyakuhlala etendeni lakho na? Kubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na? Verse 2. Yilo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Verse 3. Ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngane wakhe, nongahlanzi umakhelwane wakhe. Verse 4. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuza kumlimaza, nokho angaluphuli izwi lakhe. Verse 5. Ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayukuzanyazanyiswa naphakade.